Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedi be jamwali modo heden goni bete aljumaare sappo e jetti lewru utto hitande 2023 yamde jena yottege ndotega e deande pubbi duansa Ousmane Niall buddo kabaruji de Mamadou Keita woni en to boggi jande to golloɓe golle ñallomo joɓe moƴƴini fedde syndicat o bureau naɗɗo e walde union national des travailleurs du mali intm joinama keñen suudu l'école ɗo ndomoɓe cuuɗi kasu janguinte waran darnede ley balɗe garoje baali kuminiɗa hakkeji ɓiɓɓe adama en jetti ko hakkillo direction national de l'hydraulique martini kumpa wiide ndiyameje mayoji fleuve niger e sénégal garam ɓeydade ɗum fuɗɗi jaati fa e ɗum wembi no joɗiɓe bangeji maayo wonɓe ley e région ngaji motti e tumbutu bareɓe nadu golloɓe le ñalomo joɓe ñoƴini kañi en du fedde syndicat muɓen bureau syndicat bareɓe naɗɗo e intm tabintinama alkamisare sappo e jeɗɗi lewru uttundu ley botumo nantinoɓe kabaruji kawri e ɓiɓɓe nde fedde heere ɗum waɗan ɓantare e ndenago hakkeji golloɓe le ñaloma nanga joddi anni ko jiadata moyga heɓini en ɗo jantore muɗum ɗo faccitago Oumar Waygalo e Mamadou Sama Sego.
Fedde nde ɗumno dirsina babcom yo fedde noon ko yaata baale capanɗe jeegom goni e mayre kowoni fana muɗum fa ɓe ƴeewa yallah hono ɓe kaani darnade haqqeji bareɓe kañi e baara ñini en golloɓe ley nokku o lasana juma si yo goto laamiɗo ndeɗo fedde
syndicat o sambino ouvreɓe ɓeydene faamu golle mabɓe ngo haɓoto ɗum rafetgol golle sabi kala jokorɓe dawoɓeɓe yo ɓiɓɓe ouvrier en tatoɓo e himmiji amen ɗi tewtande suudu kala ouvrier joguiɗo kartal dental ouvrier en mali
kanko laamiɗo fedde intm nde yakouba katile o wi ko ɓeeɗo baara ñini en gaɗi fedde muɗum en nde hokkan ɗum en yirwere hokkan leydi ndi du yirwere
kala gollanoɓe koyemum en no hasindini hakkeji ɗungu adama ku haybigol golle e gollirde ceniide dawde no ɓeeɗo mbawata faabade yirwere yargol yesso kala ko yowi du dabareji keɓe e finatowa leydi ndi
ko ndeɗo fedde darna ko ɗum faabotoɓe sanne ko nayiri bangal potal yoppitere jaam e deƴere kañe yirwere
sakiraɓe andon ɗi kabaruji fof ɗo mbawa heɓude dow bembe ande ɗe dow hellamen facebook kañe compte twitter iwondeji mawɗi keɓaɗi ley jonte ɗiɗi cakkitiɗe ɗe ley mali e laggine ɓeydi sanne nabbugol gori ndiyam gonɗi ley leydi meɗen ndi e wi direction national de l'hydraulique ɓeydugol maayoji fleuve niger e sénégal ana wembi sanne joɗiɓe seraji maayo ley e région ngaji mutti e tumbutu Oumar Waygalo Mamadou Sama Sego
hikka kay ley jateji ɗi holliti météo kewal ndiyam taykate ley nokkuji yogaji leydi ndi holliti ngolɗo konngol woni Abdoulaye Tangara jokko hoorejo gollirde hydraulique e wimakko farati mawɗo bonana ndiyam nalle région ngaji mutti e tumbutu
au niveau de Bamako
Bamako Kulikoro Ségou kañe fa jettuɗa kayi maayoji ɗi ana gondi e nadde toon wala fof ko matte ko nayri bangal tiɗallaji ka ko nayri bangal 100 motti kañe fa yetto tumbutu ndiyan ɗan wawi ƴaɓɓitade
muttina jeyda e nokkuji ɗi farati mawɗo kewal ndiyam maayo Niger woni e muɗum yo alhaali mbawɗo laatade sababu bonnude golle awgal ndemal e kañe ɗum jaaguji gaɗeteɗi dande maayoji ɗi
ɗonen ɗum cukunde kadi
mi yiɗi no bara si ɗi joppitirte no ɗum yaafina jahol e garol amen sanne wala futtiɗalla ko matte no ndiyan ɗan wondi e wardude noon ana huɗɗini ɗo muttiɗo sabu de maayo ngo diɗɗiki e ngo tumni no maayo ngo wondi e natirde no welta kan feewi ɗum hulɓini hitande hikkande
gollirde hydraulique hokki taƴural wiide kawar muɗum no wattana hakkillo sanne ndenno mo ndar kala juuɗiɓe sere maayoji ɗi kakkilla ɗiɗo bonandaji ɗi
udditingol suudu l'école ɗo ndomoɓe cuuɗi kasu janguinte conseil national de transition cnt jaɓɓini ɗum ñande altinere ƴaɓɓene nde e wi commission national des droits de l'homme ɗoni cndh du suudu l'école waɗan fa ndomoɓe cuuɗi kasu ɗi janguine fa paama du no teddinirta hakkeji kasunkoɓe anni ko aissata diara heɓini hen dow faccitago Oumar Waygalo e Mamadou Sama Sego
danudi ndudo sud l'école dum fabor saneno golli jamen di ngori non kanko letna dawda konate secrétaire général fed de sagon tonde gollobe le kassoji be hollitiri wite
auparavant tous les serviteurs de prison
dum be tudi kassobe dande fam habitibe ngadata tawene sifa golli jamen di na certi den soni de do jangirde juinama lato sababu min do prison be kino jande jamen kerta di no hani ko hewi dunno yirwan e golle amen
et également le rendement
fed ne do der sende asnde holitude ndudo sudu fabodo ko nayri bangal hakke ji himbe uddabe li kaso agibou boire kanyul laminde do fedde
toutes les dispositions doivent être
dabare jofu hani fiade yalla kala gollobe e leddi do nokuji di pedro fam di do jandeji di kala ngarobe le ndedo jandirde hasindini san yalla be kinno tekaade sanne hakke ji himbe le uddibe tudi kaso be
privé de liberté
andambe kabaru hakke ji bibbe adama en kollitiwi dum faboto uddabe no hakkilaji muden kani jodirade nokkul do uddado do reno so bami fa uttama kasono be natirta hakkunde yimbe
weli emetti fu ana wodi le ngurdam den nasini abami anya hurtinende pati jonnoroda ko welitan do majjo sini pamaral la wadai dabere wonde wala so wana cergal hedde yogabe fay etawede sukabe go hakkunde mu benna den nasini dun wadi hedun na sukabe latto cergal la sarabe ana torra sukabe na jabu di landi li dossier de la semaine ko adama amadou haydarawa nendo faccitango sita sidibe
ne somo ko fara
de sarab an ciartanno dubbi jeddi jogi nomi anden jogi dubbi debbe etati abban wa e hore mun inandu wan e hore mun min du min tan goto dum woni ko hakkan hore sanne gillama suka faado gon en joni do ayyan suka be en gondi e sarab mubben ka an wala inama awalde abma dun ana nawi sanne
man ngon ko
cegal so dewgal boni dun torra mawdo non dun ko holliti o neddo goto ni mo jabe inde mudu haale so dewgal boni kuteji mudu ana hawta fa suka ben fe so suka am noddirta do madu o suka eltado gaccagana degol amen boni ko tejin heetuma sanne le gonal makko
ni isomo ko fara
fay etawede mi biira ma fa gasi mi no laata de hunde yeso sarabe sini mo ngala heddima jaati an wada fala da baddo caldi rafi holare hore mun dum wadi jaati mi huli amude debbo sabi sa ewi yafa
cegal mudu yoga be sara so arfa degol boni an ya halfina baddum en nokkuje yogaaje be mare ton pati tor fu hewtabe du debbo goto mom hebi hala hongo mudun le genni yoroso
dinim cen nyongo ce
mebi di e jom da ido goto farda amen surtout de ande no hebi dubi joyi mo wa wadi lebbi kewdi e juudan o teyogo du o ya hedde abbiko ni woni ko men jogori o tidalla fu wala
amma kani kelee
gan do goto mo hebi hala hongo mudin gawo kan jabne di hala jagane dewal makko boni badi tati on jogi on mara handen watti fu be sugabe ana landon hota babu en woni
nizam te hinza ngabari din dagga
be taton min kebidi rewbe didon e gorel gotel ko men ciedi warda handen fay nyande all goto hokkay kan fay mudu goto min darani kabaru kabe keccudo kanyun naati lekol kabaru lekol mudon fu min darani wattu fu be lando abibe min mi notto be wiide sini abibe an yidibe fu yebirta ko be ni
ma bagay papa shi yala taka
liwi kambe andbe kabar nadda ko sugabe sarab en seri kuteji kewdi an hewtabe le gurgal mebbe du sabi hanne so be sugabe an han heybede liwi kanko dirsa kita psychologue
les enfants
sugabe sini sarab mubben certi an kaani heybede fa gasa sarab mabbe an kaani daranade ko be kasindini parbe mbasa hunde fu be kaani juru mare sukabe pati e chulla sabe sukabe sukulaji mun ana ba hewtade dum ben sini sara mun en cedi wadde suka hon kany woni sababu mun dum wana ko moddi
aralde c'est pas bon
dewgal kay bonngo dewgal fu yo kulleji wa hewde tomonte le gurgal mudun gaddi tawede fu watte fu se dewgal boni kuteji mun ana sattade sukabe do yo hon hanen ko han tewtirede jogala
kabar haro jaldi basketball yaltingol yaagol jeux olympiques paris 2024 hedde worbe mali senegal fi don chapande jeddi e nay chapande jeddi e goo egl en doni jaga bulle worbe mali be kany en lati di double gubal mben ka fa jun en bay welde hore yaade e jeux au paris e holtinde wiide be kan fiidude e cameroon kanyo lati do arande le gubal modon sakirabe do kaduden e kabaruji di beta ko ka andondi fu o do bay hibude di do application studio tamani mo mbawdon ne bamude do play store ka kedde heda do e seda yewtere sukabe de wara jukini de wassalam
iyo bataki godan do sukabe jangobe mal
micije kanyen ewi andal mo do limore e jande france ni kore fa dum wada ngade fijo ecole a la radio do vi amu
a ana yaafi nodde mere do chapantate jeddi tati idi goje denka alo yimbe viamo tindina o
suka fu an waya wadde go fijo do yamiror ba mabbe na ina mabbe ono baye nawtara telephone mabbe
fijo ekol ara radio yo gola studio tamani
kanyi e ministere humanine jande viamo e unicef
yewtere sukaɓe mali beta ko o ana fawi dow gilƴi tawateɗi dow tekkitti sukaɓe tawgol ɗum ley reedu ana waɗa ñawuji kewɗi hono reedu mturu turre e ñawuji nawallaji goɗɗi doctor en kolti wiide gilƴi reedu ana laato sababu mayinti sukaɓe e fa ɓeydor ene faamu e nde yewtere sukaɓe ko juliette koulibaly waɗni en keɗɗen oumar waygal ɓe mamadou sama seko
gilɗi ɓurɗi tawede ley reedu suka ɗi ɗiɓino ndeta teniya ɗiɗo gilɗi kamɓe anndanɓe kabaru oɗo ñawu ɓe mbi tuundi ɓuri waddude ɗum so tawma ley reedu suka du ronkan fayde fe ko ñaami fuu gilɗi ɗi kañum ɓantata docteur ouisen koulibaly wihi oɗo ñawu ana heewi sanne nokkule ɗo maayoji ɗin gondi e maateede
la maladie la plus courante
no ɓurɗo fof yirude dongal muɗum no yo dysenterie no woni ɗum no goɗɗi sambinoji guiɗɗi reedu eko nande mu mbawɗi sattude fayɗum raɓade ko ɓuri hewde yo tuundi sambinta ɗum dongal ñamduji eko nande muɗum sa nonoli alhaali yogaji guiɗɗi reedu yo ɓuri fof juuɗe tunuɗe ma ñamduji ɗi laaɓa
qui sont souillés voilà
oɗo ñaw so ɓami fof o nangui suka on wawi waddude kutteji kewɗi fewde e muɗum non kanko docteur ouisen koulibaly o ɓeydiri wiide
la personne n'a pas l'appétit
joomum heɓata ñamde no yiɗiri so yeehi ladde ɗum ƴiƴam yaltata makko ɗon hono sifa ñiɓɓe jillodiri e ƴiƴam yo alhaali mbawɗo sambinde ɓoytugol sembe ƴiƴam neɗɗo mo heyana muɗum tampi sanne mo jaɓa heddade e ñaw o saabi yo ñawuji ko ɓuri hewde i jeeɓete ka mbawɗi sambinde kutteji cattuɗi
le leydi meɗen ndi ko heewi e jamare nde fou leɗɗe ɓale ɓe nawtirto ɓamde bankasi fa jottiɗa yoroso kolokani blan kaña tomiña
min kay ko nawtortomi woni gonoɓe fadde andal dowtoro en joni nawtere ko ɓuuri hewde essence kañe namasata jillodirama tan itta fa laaɓa guiɗɗi reedu suka am joguino oɗo ñaw guiɗɗi reedu ɓe soodi poɗɗe to pharmacie ɗo sifa poɗɗe tati ka min kay goto tan hokkumomi safare dowtoro en woni nde dowtorimi yalla ittude guiɗɗi reedu sukaɓe am
caggal cafaji ɓaleɓe ɗe immadaraji dono gondi e wadde fa pammina jamare nde no oɗo ñaw han teedirede kañe poɗɗel dono gondi e hokkede docteur nuel somboro yo goto e gollole suud doctoreur bankasi o hollitiɗo sukaɓeɓe wakkati fan kani hokke ɗeɗo poɗɗel yalana mbara guilɗi e deeɗi muɗum en
nous organisons des campagnes de masse
min landinan immadaraji fesgol sukaɓe yalla haɓɓude kabaru guilɗi reedu ɗumiɗo kala lebbi jeego ɓeydade ɗum ɗum kala wattu so suka wari tur dowtore meɗen sowoni omo yawti hitande ɗonno ɗon min bindanomo ordonnance safare guilɗi reedu mi mbajoto ɗum innaraɓeɓe tinnade kabaru ittugol guilɗi reedu sato foof
sakkade ñaw ɓuuri sawrude ñaw tinno ɗon gattuno hakkille no suka moɗon ɓe gorri ɗo kadditen kikiɗa hannde dow kabaruji meɗen jowi dow sukaɓe ɗi yo ji jeɗɗira warore